Neza neza bu kweba gereza kunsi ebisingo obulungi atebitabo nebigambo bulamu chechoboga kechisingo muwendo wera tanapa tevu manga seno mutonza bamulaba sosole watapa ingera lirabera nali sojobora nange kemfunye gwe nabubire siko yanga bange munyabe onali nari ankolera omuto mulamu yata kolera munde chinde tero kwenyuma nenebuza newe sandi batte mulungi bwenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo mulema obo muzile wandibikoze
wandibikoze
newe sandi batte mulungi bwenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo muna kwataliko bawe wandibikoze
wandibikoze
kesa bigeza mukwano omanyi labu ya luno ya kachwando banji bagala rasi abalala rabu waze na inza chinjagala nchimani wagala rako vana sima ze wama kulawa mwesi negulu na bibirewe bitambula masogo simani na wempulira ya sikulawa wembera kutunula komu kwano echibia chiburu omu kombi chinde tero kwenyo mazene tiamu Newe sandi batte mulungi bwenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo mulema obo muzile wandibikoze
wandibikoze
Newe sandi batte mulungi bwenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo muna kwataliko bawe wandibikoze
wandibikoze
Wenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo mulema obo muzibe wandibikoze
wandibikoze
niwe sandi batte mulungi wenti wandibikoze
wandibikoze
katugezo muna kwataliko bawe wandibikoze
wandibikoze
www.mp3ugandanmusic.com.